Kutoka Muni Salam BNG. Ndiyo mimi bwana Anana Jomic Productions. Mataki Entertainment pamoja na Joke Family. Here we go. This is original new style PIG sina dabu. Mafanzi mwemchikamea sana kizudi nina hamu. Nipo hizi usijali kwamba ndugu sina tabu. Nimeisi kwa gechoni na miaka siva sabu. Muziki ndasama yangu siwezi kawata tu. Nina bongo so fresh kama mtoto kwenye umbu. Kusina nasama kazi yote nino zangu za kujuu. Takabisa atinina ugani mara huu. Na wasimu wa vijana pamoja na my sister dudes. One love from the ghetto dudes wametoka kwangu. Kira pina wabamba kutoka klani Muni Salamu. Itoka nginya kwenye jamu kama gonzo wa silimu. Mistari na olechani Kiswahili kisalifu. Sweet flavor from Tony, home king like Sadamu. P.I.G. I'm a prophet kutoka Jerusalemu. P.I.G. we mikono juu. Wademu watasema,
wademu watasema,
watali watasema,
wachawi watasema.
Sweet flavor gonna grab it. P.I.G. from the ghetto kutoka ghetto. P.I.G. mama rapper. All my niggas all my fellas P.I.G. de my swagger. Rap game I'm a killer. You can call me my killer. Sweet flavor de my swagger. Janji kombe my swagger. Joki zuni na mzukul kwa juu ya mali nilipewa. Wasikati kama mupo mimi staki hewa tena. Nitazidi fanya vya kwa tanikiwe kosa feda. Sini nitarani kama msizaji wa soka. Hata niki takataka upata hela matora. Niko bora sina noma kama mtoti wa siga. Siwezi kusarenda but weko wazi chena njema. Watu kubali wapende P.I.G. niko hala. Wasikaji wanyamati hatutaki sori kiwango. Watu wadite kama karata, karata ama chongo. Let me hope ni wote munao tuliza bongo. Kulipo wanze game aje leo bato nipo ghetto. Wademu watasema,
wademu watasema,
watali watasema,
wachawi watasema.
From the ghetto, all my rappers from the ghetto. Okay, ghetto man, duka chon serati tarifi baka mi swag. Tirenganya kundum bambamba, talenya bon dress. Laki sweet flavor de ma swagga. Tialo tu girko tiri, sata vasi, sata vasi. Topping up in my style. Laki sirika tumi ni suwa reberi baku. Take very bad, it's cause we started from the poverty. Now hustle for the rally. To my fans and my fellas, where? Mi gonna do
P.I.G. Another Jomic Productions.